I mean ushaipenda mtu yani una imagine ati kuna mtu mwingine anaweza mpenda iko cut feel mina we forever kuna mali unaenda till death do us part king kaka wozo
baby mama navyo ni pauna komo sina ujanja umelemaza nisiku fiche unanipana lako joto na chojo na kaba mpaka dana dana enzi letu kwa osio maonyesho emu watukome Humilie changamoto so tupenda na mawaisome Liku gani, kabigiji, kabigiji Ningangani, ningangani wewe na mi Tupendane mpaka kifo Tupendane mpaka kifo
I mean when they say till death do us part this is what I mean our love is forever hadi sisiki nataka nikulove hadi 6 feet deep asilali si feel sleep sikulipia etc I got you mana kukava kajale na tukienda lewa celebrate kavale Enemies, washo wakae mbale Mini wako, kwani watadu I still love you hata kama ni tabu Ni kuchore kwa forward kama ni tattoo Na tunashare kama ni to dose Ni septic ako and kama ni kugo Kuna alternative smoke, nitaje majina I mean, kuna poison for dinner Aksi kwa baro tujirushe kwa marina
Tupendane mpaka kifo
Woo, hey Me and you forever, mami. Till death do us part.
Tupendane mpaka kifo. Tupendane mpaka kifo. Tupendane mpaka kifo.